zakale zapita osakaika ndakusintadzina ndakupatsalina kuyambila lelo ndiwe mwana wanga yewandi puputa 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 tukuta yendani confidence singa nadula yesu wa